sakiraaɓe keɗɗiɓe to mbawɗon heɗade heƴuji amen ɗile leydi maline maggal muɗum fuu min jowti om sanne asawere 10 lewru novembre hitande 2022 emne wondi ɗo hannde e Oumar Waygal. Oumar, hono ñallirɗa?
Mbiɗa selli basufaɗa e Cissé.
Waygal, hoto joganɗa sakiraaɓe e am hamdulillah mbasaw?
Inchallahu, en mbiyamɓe sembe kabaruji ɗi anni so lanɗo muuyi ɗi garte hokkudeɓe en puɗɗiran hijjore chrétien gaɓe nokku noddirteɗo kiita hollitan wede sukaɓe jokkolɓe ko ɓuuri teme ɗiɗon kañi en jaari koyɗe muɗum en fa jottille ngallure nde en caggal muɗum jaari en nokku noddirteɗo Tumbutu kanal ngal ɓe noddir tan kanal kada fiyam sukaɓe jokkolɓe wonɓe toonɓe aɗa bondi e waylitindiɗo ɓe gadɗa nokko plage ɗum woni ɗoɓe jatoso pija ɓe gaɗa kuɗɗe mabɓe gara timminiren birki sembe caldi.
Waygal, o kijjoɓe teme ɗiɗom capannayyo e jeɗɗom gomɓe koyɗe muƴƴen iwi kati fewɗe ngallure kita ɓe jottike to beete alkamsa 10 lewru novembre hitande 2022
hollitan wede ko yaata kilogaji temedere capanɗe jetti ɓe jaari koyɗe mabɓe Ali Cissé ɓe jottiki le oɗon nokku wakka nde ɓe ɗaɓɓirto le gelle ɗe nde du ɓe mbi eɓe gondi hokku tan jamar nde hakkillaji lobbi keɗɗe mo kanko noddirte Bourlaye Coulibaly yo kanko laamiɗo gaɓɓe nduɗo yaadu komo sifi dow hen
meɗe waɗa ndu yaadu mi hollita kulan Allah dawru mi watta ana faabo amen hokkodirde haqqilleji banggal diine amen o ana naato saabe du minen kayi ɓiɓɓe leydi mali keddaɓe mi dokkodira juuɗe mi fuma naato daane wotere mi ƴuwi kati mi waɗi genndi kita le nu dawru galleji aslame ko heewi gelle ko heewi jaɓɓige amen mi hokki amen diyan mi hokki amen kulle fof komin hassijini e muɗum dow laawol ngo
mi kotiran laamu kayi waygalo fami kala haala yambere go'o bo sukaɓe jokolɓe rewɓe gollonoɓe hoore mumen
a wofo e fi Ali Cissé fedde entrepreneure en wonɓe le région kañen gonde wadde ɗiɗo immadraji koni fana muɗum fa pammina sukaɓe wonɓe tonɓe no kane hiɓirde jewlel yalla no kuncana golleji muɗumen ɗi hoore fa keɓen famtare keɗɗen sita sidi ɓe fatumata mayika
yiide no sukaɓe jokolɓe kay foti hemde tiɗallaji rafi balloɓe ɓe uditi nokku to ɓe kawritata wande batuji mabɓe kewɗe ɗen Sadio Traoré hoorejo salon o
mi waɗi nde yembere saabe hollude torraji ɗimi matile golle amen ɗe meɗen hassijini e heɓde kaaki gollorri kañ e pelle ko faabato amen banggal jawdi
golle o weli gouverneur laamu kay o Moussa Soumaré omo darda mballoɓe mballa jokolɓe kay
mine tewtira yimɓen fuu tinno faaboɓe sukaɓe jokolɓe entrepreneur en faabaɗoɓe heɓde ñamane junggo yimɓe jomiraɓe bawɗe ɓe ko faabatoɓe firdeɗe golleji meɓɓe miɗe tewtira entrepreneur en mawɓeɓe tinno nangiraɓe sukaɓe jokolɓe no woɗiri hokkaɓe hunde fof koɓe kassijini en muɗum saabu kamɓe ka e enen en fof en suudu wotiru hannden
jokolɓe kay ana jiɗi sinɗi salon ngaji kewa le ngeni mabɓe ndi ɗum woni ko Mahamadou Samba Diallo heɓini studio tamani iwde kay
ɗum naɓata e yewtere amen mini mag waygal yewtere amen mini mag ñalawma hannde o naɓanmen Tombouctou to wonto sukaɓe jokolɓe li ngalluno nde wayti banggue goto gorol ngol ɓe noddirta kanal de kada fis ana waɗa to fijoji mumen
a wofo e fi Ali Cissé ɓeɗo sukaɓe rewɓe kañe worɓe sakkiti yontere fo ɓe jahano ɓe kawrita e toon fa keɓen famtare gaare keɗe ko min e hooran keɓanimi on noon wakkande janomi Tombouctou nde
manaji ɓaleji kebbinaɗi tew boisson e diyandi wonko sukaɓe jokolɓe worɓe e rewɓe naɓata ñenden aswere e alal daane maayo waɗa gaajate nokku noddirteɗo kanal de kadafi wattimo yogaɓe jooɗi bangge maayo ana yoyta yogaɓe ana lijjiyan ɗan ana fija
ana wela kam tan so garmi ga en nde mi ngala golle fuu mi garan fijude ga mi yewama wayiraɓe am asaye alam fuu so min jangata mi garan lootade ga
pour samuser aussi
gaɗɗo e tawede fuu yogaɓe waran tan yiilo bangge maayo o ƴeewa nokkuje ɗe ta en jañeri wonni bangge maayo o no wodiri ɗumko holliti suka jokolle goto noddirteɗo Aboubacar Touré
min e denɗan wardi ga en no jiirami nokku o weeli kam sanne mi yiyan liɗɗi le ndiyam miɗa wiya wayiraɓe am ana hulɓini ka saabu mi nani yimɓe hewɓe keddinole ndiyam ɗam ɗum waɗi so mi yiɗa natde e mayri
on nokku noddirteɗo kanal de kadafi ana le deene jengere beere le genni Tumbutu hitande fuu yimɓe hewɓe ana heddole diyan e on nokku ɗum ko Oumar Waygal heɓini sijo tamani ƴuwde Tumbutu
waygal o daraniɗo yambere fina tawa mo noddirta Bama Aro holliti timmoɗe yontere ɓettide le communiqué goto wiide o waran darnude nde ɗo fijo
le décembre waron ɗo wiɓe darnan fijoji Bama Aro ɗi Ali Cissé a wofo e fe sabi de o wi wattu joni hono ko heɓete hen ko ana famɗi sanne o wigal mo seɗɗa ko wattata le hen ko du ana heewi wattu joni yimɓe ɗo wonɓe ɗo bamako ɗo hono fuu ɓe jiiri oɗo golle fa keɓen famtare keɗɗen Fatoumata Mayiga e sitan sidi ɓe ko keɓini en dow hen
o nokku to jama fo kawrta le genni bamako waran udde le ɗe balɗe ɗum natton junggo yimɓe ko heewi heewi yehoɓe o nukku sugullam mawɗo ɓe holliti ɓe bama aar yo nukkuto ɓe yoyta darnugol nde yoytere weele o jama sanne
ana seedi fuu fotuye am yembere nde tan woni gatteɗo ley leydi men ndi jowtinowo neɗɗo illa ley hitande 2012 faa ɗo gonɗenna ɗo ɗum yembere fina tawa nde yimɓe fuu yiɗi ley maliga heewa yiyeede gorko e gendum yaltida yaade ley nde yembere
yimɓe yiɗɓe bama aar yogaaɓe mu'en jikka mu'en taƴey ɓe holliti hooreɓe bama aar tinno fiya dabiri keso goɗɗo
ana warta e mballoɓe kañi e jimoɓɓe jaati gaɗana ɗum dabari sabu keɓal yimɓe fuu woni hen ɗum yaafa ana haani ko mballoɓɓe gaɗana ɗum dabari fati ɓe udda ɗum
miccitunde wi nde yoytere ana waɗelle genni bamako ana fota duuɓi joyi hannden yoytere sectraire bama aar ana haani waɗede le décembre waro ɗum natta kile cafanɗe joyi e jeɗɗi ko bama aar waɗa bamako
woygalo min keddoto haalde haala fina tawa fa ham ñalawma keeɗenaɗo sukaɓe boboɓe janngoɓe jannde dow dowre dogotoro en waɗi alkamsara ɓettini
ɗum waɗi nokkuɗoɓe gondi e janngude kabaru jannde dogotoro yaako Aly Cissé ɓe kollitiɗe koni fana muɗum fa ɓe kollita ri bangal fina tawa boboɓe le majjun du ɓe mbihiɓe kollan toon ko heewi fa yetto yo jimi ɓe gaɗan toon conférence ji ɓe kolla toon du ñamduji mabɓe fa keɓen famtare keɗɗemo kanko noddirte série 20 dakko yo goto e communiɗo kabaru ɗiɗo golleji ko hokki en dow hen
ɗum laatto
sababu famin kolla nafa fina tawa les faculté ngaji ɗi fa ɗum heɓa wande mi gaɗi defle ɓornade kadile fina tawa ñamminide jimoɓe kañe womude iwde e ɗum min defan ñamduji fina tawa ley gendi boboɓe hono ñiiri oro ka ñiiri oro komin defata ko ana serti kañe antara ɗum ɗum ñamdu noon ko inniraɓe amen defata wakkati
fouspécialementpréparéampamdemama
ɗum naɓata e bilki sambe calɗi woygal compétition moɓe noddirta judo open de Dakar yambere jeegoɓo muɗum waɗi yontere ɓettide Mali ana wonno ley
a wo fo e fe Aly Cissé ɓe kolliti wiide leydi Mali ndi tawama toon ley ɗeɗo balɗe ɗiɗi le majjun du Mali golli toon ko wawi noon ɓe kollitir wiide ka ɗum e tere fo ɓe mbi keeɓi toon tiɗallaji keɗɗemo kanko noddirte docteur Thiefing Sissoko yo goto ekkitino guɓal Mali ngal komo sifi dow hen
mbiɗa huuyi fawala seeɗan hannden cagganne mi yii dogoɓe leydi malɓen heɓi darogal maggal le ngal koftal saabu mi yehide yimɓe joni dogoɓe le ɓe yimɓe joni tati e meɓɓe heɓi darorgal joyi ɓa le o tourna goto e meɓɓe noddirteɗo sori Ibrahima Sako kañ hokkama médaille d' argent ɗo inde leydi malni le guɓal yimɓeɓe semomi ɓettata ko kiloji cafaɗe jetti e goho ɗum natake hunde mawna hannen to yimɓe waɗoɓe jido le leydi malni ɗum ana faabo leydi mallin wattude koyɗe muɗum ko fawi banggal jido le leeɗe mawɗe keddanɗe
ñalawma tatoba championnat du Mali oɗum waɗi yontere ɓettide hoɗum wonto jababuji
Aly Cissé mbiya AS Bakary Dia hawi Black Star ɓe gaɗi ɓen DN le on ɗo wattu fuude AS Real hawi FC Binga waɗi ɓen 2-0 IS Bugunidou hawi IS Guita waɗi ɓen 3-1
woygalo jonka ɗo mi kaddete kabaruji amen ɗi
a wawfo e fe ɗon garten haddude kikiɗe hannde dow kabaruji ɗi sukaɓe jokolɓe on jotiɓe kala ɗo ɓe mbawi tawide le Mali fo e maggal muɗum soɓe gabbiddo beme amen ande toɗo e mbawi heɓude toon kabaruji meɗen ɗi fa hande fat jeeya fe nokku on nandir ɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen noddirte tous o grendan waɗa solanɗo e jaaɓi